kitovu cha uzembe, mkulima usichakuweche mbe, ukijikwa inuka na uteme. Hivyo yalivyo mapenzi, ukinekeza mawazo neza ukala sembe. Hivyo unajua wanga hapyo komilembe, ukipendo usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about it paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your ass away,
find your ass away.
Slow, take it low, yeah, yeah.